Tukafunga breaki, tukaanza bishana, asking who is Diana, vipi mnajuana, I swear, tumejibetray, baby tumejiseti, cause love isn't here right now, I guess we'll never know, mali hii story ingeenda,
tulichoanza, kuja tumalize, kinachokwaza, baby ziandike, punguza drama, baby zitushike, washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki, tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamlo badilishe namba. Bado wosemanga mine psycho, bado mupiganga simu yako. Nilidelete ngi namba yako, lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain, thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane, moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunagombana. Lini tutaelewana?
Tulichoanza, kuja tumalize, kinachokwaza, baby, ziandike. Punguza drama, baby, zitushike, washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki, tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kablo badilishe namba. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki, tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamlo badilishe namba.